sam, Jesus ngiyahle, impela seduza nabantwana bakho. Uye wangithathela